So, hi guys, I'm back again. This is like part 2 of episode 9, Christmas Away From Home. And I feel like I did not express myself like fully. Let's not lie, 2021 has been a very weird, crazy, anxious, overwhelming. Yani, it's been a crazy year. A lot has happened. Like, tumepitia, we've buried our friends wenye tulidhani tunge make it na wao mpaka sai, and that's very crazy. Like, November I lost 2 of my friends and it was very sad. It's still sad, and I'm still sad, and it's just like, why, like, what, you know? And if kama umepitia hayo, I am so sorry, and nezataka kuku hug sai, naku hug, and tuta smile tena, we gonna smile again, we gonna be okay. Wengine wetu tume go through like our own shit, like zengine tumejiingiza, zengine zimejilet, adi unashanga kwani what's up, but that's just adulting, man. Atuna Christmas spirit. Last week ndo nilikuwa nawaambia, last week watu tumekuwa na mahoma, yani as in it's not even fun anymore. Si kama kitambo vile tulikuwa na mapressure, oh tunapelekwa, tunanunuliwa nguo, at least like unaona like duka mpya ya viatu, unasema Mungu wangu, akia Mungu aki, wallahi I anticipated for this day. And sai si vitu sisi manze, adulting imefanyika, sijui nini imefanyika, vitu zimefanyika mingi mbaya nzuri, and tuna thank God too for life, and it's okay. May remember to keep grow. Like half of my life nimeishi kustu, so like kustu tulikuwa mimi na my cousins, so like kifika Chrissy, my auntie tunaenda marketi, walai siezi sawa, tunabaiwa manguo, it was fun man. Alafu unapata chance ya kuenda beach mazi, unajua nyinyi watu wa nini, watu wenye ti mnaendanga kustoma, watu wenye mnaishi nai Nairobi, like mnaonangali kama watu wa coast wanaendanga beach every day. Okay, kuna wenye wako karibu na beach wanaendanga almost every day, but honestly for us, like tukigrow, lazima ingekuwa ni kama tuna plan. Unaelewa, like tuna plan, okay, Christmas day tunaenda beach, my auntie anatuambia tuchague beach, tunaenda, and it was so fun because tungerudi jioni mtaani, manze kazini yangu alikuwa anatupikia pilau ingine, mashallah, pilau alafu na chapati, yani so tunakula sisi, yani the love, yani It was nice. Nowadays, at to experience here, because like tumekuwa kubwa, people are busy. My cousins, wengine wameolewa, unaona, wengine wameoa. Like, it's not the same anymore. We are busy and all that. And it's okay. It's fine. But usikwame na like, damn, Christmas haitakuwa same. No, Christmas itakuwa same. Tuja kwa poa, ni vile tu sahii vitu haziko same really, but with time, una imagine like years to come, unaweza kuna host Christmas kwako. How nice. Your relatives wanakuja, tunacheka, tunakula. Man, and kwa nyi wote wenye 2021 imekuwa ngumu, don't worry, it's okay. It's fine. Tumepitia na you either come out stronger or weak, and I hope like imekupatia lesson and you're okay and uko na bado zili ya kuface next year, because next year it will be a good year. Yeah, na mwache ku nini, like vile naona hizi memes zenye mnasema eti oh, ati watu wanasemanga eti next year will be my year, eti the floor is yours. Say it, manifest, it's okay. Au wenye wanasema hivyo shida zao, manifest, 2022 will be your year, yes, and God bless you, amen. So, this is like part 2, yeah, I like. said, yeah, episode 9. Enjoy and happy holidays again. And mwah. Bye.